Ayotando
lungaka lungaka lungaka
awotando
lungaka lungaka lungaka
ayotando
lungaka lungaka lungaka
awotando
lungaka
awolwabantu
olungane lusheshe luphela
awolwaba
olungane lusheshe luphela
awolwabantu
olungane lusheshe luphela
ezikhene
luyaphela
aye
yeah
ay kumnandi
kumnandi kwakhe praise
hayi ke bantwana bam ngiyabonga awuthenge ngithola abantu abangayenza kangcono
Don't die.